feel you feeling now.
I feel you feel dark.
Like a joke, yeah.
Spice Diana.
Babu Debu Gense. Aka Sera Maze Kanji Wano Ganize. Obana Nigense. Na Yomu Kwano Komu Nase Kundese. Ulichimuli. Ye kwa kulembera bali temuli. Onja kira baby kwe mumuli. Iyama kuinja kumulubili. Privately. Njagala kusisikane. Exclusively. Lubele nazi na wito analane. Tensaba. Mpako mkwano. Loving. Mkusawa mkwano kwe darling. Mpako mkwano. Loving.
Watch it
before you can touch it.
Nino kukakasa, you the one game. Tulioke tukabano muswachi.
Mpako mkwano, loving. Mkusawa mkwano, kwe darling. Mpako mkwano, loving. Mkusawa mkwano, kwe darling.
Oya gala mkwano, loving. Oya gala mkwano, my loving. Oya gala mkwano, loving. Mpako wa mkwano, kumpachi.
Nina mkumane. Mbuzi tujije kutale. Kwe laba baby. Mpako bade. Sembira mpako hane.
Mbogo inamumani. Mbuzi tujije kutale. Kwe laba baby. Kuwe kupode.
Sembira kuwe kuhani.
Olimoki na yekirorkon. Ela ijo noi noi. Amina engo ja. Oh oh yeah. Mpako mkwano. Loving, mkusawa mkwano kwe darling. Mpako mkwano, loving, mkusawa mkwano kwe darling.
Oya gala mkwano, loving. Oya gala mkwano, my loving. Oya gala mkwano, loving. Mpako wa mkwano kumpachi.
Tell me your name, now I wanna know you more. And I'm fine. Just tell me your name.
I can't join again.